Tongo Records,
Malin' alongside Roma. Yeah, yeah, that thing one day.
Funny, they don't be that when you tell me funny. They don't be that when you tell me funny. They don't be that.
Ona ukoloni joni nyumbani pachungu na ilo koloni ulioni la shukuru kwa Mungu. Na usikufuru we mzungu mana unanuru siokundu sasoko huru. Na kwa mudu toka chini ya uvungu wa moyo wangu kachini tu ya jenge na jua mapenzi. Anaumize la tulize loenge. Chukwa kwa likosa ni mwana amechit kizembe. Nando likona mweka mjini sata koma na nenge. Na ni zahiri na kini bwana kulipa tabiri. Sisiri kwa hili penzi kufa ni tabiri. Ustahiri unakiri Mungu kakupo tajiri. Toka tukanywa tambiri mteme bwana sodiri. Kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae. Kathiri kathiri ka kathiri kae. Swahiri swahiri na swahiri nae. Piga na chini wewe nini wa mjini wataishi nae.
Na chona nae wana gani kaukankuvae. Nilipa moyo ya aliutaka mwili. Nani kawaloyo kanifanya ukatili.
Na chona nae
single girl. Sitaki tena mapenzi.
Na chona nae
single girl. Sitaki tena mapenzi.
Funny, they don't feel that when you tell me funny. They don't feel that when you tell me funny.
We mrembo mzuri utampata mzuri zaidi yake. Kajiamini anaijua shuhuri. Kumbe unajua zaidi yake. Yesi kiburi sata pata kiburi zaidi yake. Na atajichimbia kaburi na utakuwa mwisho wake. Weni kifaa na alikona kifaa. Chakutumia ukafubaa akakimbia. Na kushangaa unamlilia mapenzi ugongo mataa. Chagwa njia tuweke gia natambaa. Mwachende kimara sita batadia. Ni zahiri na kini bwana kulipa tabiri. Sisiri kwa hili penzi kufa ni tabiri. Ustahiri unakiri Mungu kakupo tajiri. Toka tukanywa tambiri mteme bwana sodiri. Kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae. Kathiri kathiri ka kathiri kae. Swahiri swahiri na swahiri nae. Piga na chini wewe nini wangini wataishi nae.
Chona nae wana gani kaukankuvae.